Esawa yona nchuka nchuka Tomanyi kuwa nchuka nchuka Walio manyi zenava waga Esawa yona nchuka nchuka Esawa yona nchuka nchuka Tomanyi kuwa nchuka nchuka Nazena kuwa mpiagwe Yona nchuka nchuka Ekstri banji kuwa nchusa Omubali nkuwa kwantisa Tisa nentisa
Tisa
Night vision ni muzikiza
Ali fiki sichi vili vili
Mezaya
Ali fiki sichi vili vili Ali fiki sichi vili vili Sichi vili vili Sichi vili vili
Yo, my lifestyle real I'm forever changing Dancehall king I'm forever trending My message delivered I'm never pending Me fire red heart I'm forever burning Let the girls them scream when we pull it on Them love what we do so we keep it on Bad mind them tagging but we moving on Like a train Every time we carry on Tulinga lunyirili tuchuka Abayo ya kalido tuocha Mwude wechironga tufuka Nibya nabi waranga bimiuka
I give us up the thing Esawa yona nchuka nchuka Tomanyi kuwa nchuka nchuka Walio manyi zenava woda Esawa yona nchuka nchuka Esawa yona nchuka nchuka Tomanyi kuwa nchuka nchuka Nazena kuwa mpiagwe You're not chuka chuka. Te wali competition tuli faster. Zino choko zifunile dasta. Kumachaka tupe Madagascar. Muchidongo vamu nendi wasa.
Fast like Usain Bolt master. Some of them need a prayer from the pastor. Ina di dance hall but you eat a master. Tuliba king kufu tulina zi master.
Share with them, everybody go home. Yeah, them seeds man, leave me alone. If you don't rate me, shame on you. Everybody else wanna make that move.
Yo, yo, man a rebel. Dance all man a rebel, higher level, by the bass and the treble. Caesar wizard, tell them man a rebel, higher level.
Papa na chapa, esawa yona nchuka nchuka, tomanyi kuwa nchuka nchuka, walio manyi zenava woda. Esawa yona nchuka nchuka, esawa yona nchuka nchuka, tomanyi kuwa nchuka nchuka, nazena kuwa mpiagwe. You're not too right. Will you photocopy ever original? Behind the booty waba was in ibido. Gatona faboy tewevu makasikano. Wait a letter, better air surround.
Our cousins are sitcha choose.
Anyway.
Mundo conservantes.
Every day.
Sitcha choose.
Every day me nacho.
Kandoru sinka mewe. Tuwa mundo mwadu nubirwa. Abatanyo mironga wapuruma. Babu nwanyo lusi babu sesema. Nabalibi watu viva kaluwa. Now tell. All bad man them
Bad man should know
Check smile them Pass the light all let me burn them
Me na friend them Soft work Tuchikuwa soft work Work it Chintu tuchikuwa soft work Soft work We no chat pan low frequency